Jazzy boy.
Standard man.
Zscoop.com.
Banana chongo. If you're my love, cook panga hole. Each time we go chill like a dipa boy. Wadi bele lama lonely. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Na delila kumone fikamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text ya ba air deo kuchekinga. Umuntu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Bana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mumutima kubapa patila. Beba naba nabu ati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. Amfuli tu mingo apa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment na kakrash next sondo. Kupanga hori, each time we go chila kalipa boy. Twali bele lama lonely, two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Ya finga fan, mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafwaba kashana tafikwana. That's why bambi bendela demigal. Nane mwine nalikuwa teftal. Kozi mawarning ya namba kutal. Wali pinge never better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead yeah. Nga wafu mapofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa masoshi. Phone yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Na bapakati ya single na kekin. Single na kekin. Na bapakati ya single na feelings attached in da chita clear estate. Tefianti njikala mofie nga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Hoke ku mwala wela konstanshi. By midnight I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. Kwisa tabwa no sign. Baby where are you? Amone yangu towa da fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone switched on. Please try again later.
Single na tekin. Single na tekin.
Single na tekin.
Na bapakati ya single na tekin. Single na tekin. Mr. Frankie Pam.